lela hlabelela ngoba thula sasonyewa mayicuphe kuphela sodla phela bheke ilanga lisiphumela sonke namhlanguwe sasa yimi
yimi
jabulu jule ujule ujule jabulu jule ujule ujule
nomibele nzima bambelela mtagama shabelela mwanama 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 bambelela mtagama shabelela mwanama bambelela mtagama shabelela mwanama bambelela mtagama shabelela mwanama bambelela mtagama shabelela mwanama
jabulu jula isikhathi manje sivumela wena me and him and her
even noma yini
oyifuna yo
othola ngithuba askis ngempela kusasa nguwe bambelela
uwekezele hey ngiyakutshela uzophumelela uzobangena sabopa thina sonke mina nawe thina sonke
nomibele nzima bambelela mtagama shabelela mwanama 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 bambelela mtagama shabelela mwanama bambelela mtagama shabelela mwanama.